Wallahi ligumaoneka liulo chipa lopweka poti ndi ana omwe akukwanitsa kulitchula silinasiye malo angakhale pakamwa pa mkafiri likumatuluka lafika pa fasho aliyense nkhani yake kuti ikome imveke ndiye kuti ayike wallahi kumapetoko kupanda kutero sikumaoneka ngati sunamalize kulankhula wallahi wallahi ndikulumbira kwenikweni kuyika chidindo kumezera mate kuti nkhani mwakambayo ndiyoona kumulola allah kukhala mboni yanu pa chilungamo chanu ndiye patchulidwa allah bwana wamabwana si nkhani yachibwana kumeneko ndikutseka nzere kuti sichina mbacho koma chilungamo chenicheni inde kuti anthu akhulupirire pa nkhani yomwe akupeneka pamafunika kulumbira kuyikapo wallahi kuti anthu atsimikize kuti apa chilungamo chagwapo ichi sichifukwa kuti kalikonse mukambe muzingo kuti wallahi pali ndi malo ake omuyika wallahi angakhale kuti nthawi zonse mukukamba zoona wallahi malo omuyika ndi pamene anthu akukayikira chilungamo chanu wallahi umamuyika pofuna kuti anthu atsimikize kuti apa chilungamo chakambidwa ndipo inde ndizoona inde wallahi azikidwa pokhapo pofuna kuchotsa kupeneka kwa anthu kuti mwina ndizoona mwina ndizabodza sichilungamo chilichonse chimafunika kuyikapo wallahi akuti wallahi ndine wamuna chonsecho anthu akukuonani wallahi ndakusowa ngati pale amene watsutsa wallahi apa pakuyabwa ukukukanda anthu akuona komanso sanafunse sanatsutse lero padeni mamawo wallahi ndadzuka wallahi ndi wallahi ndamumwa wallahi ndinagwa koma wallahi ndinalila wallahi ndinaruka misozi wallahi wallahi kukurentha chonsecho anzako kuwauza wavula malaya ndikurentha komweko kupanga machimo wallahi tikapsa chonsecho aliyense akudziwa kuti kuchimwa tikapsa kuchemelera munthu ndi maganizo anu palibe chifukwa chochitira kuti wallahi amene uja amatha akuti wallahi magetsa anyanya nanga ndani sakudziwa wallahi ndatopa wallahi ndakhuta wallahi ndifuna kugona wallahi ndakatulira wallahi anapanga ndi yakini wallahi wallahi anakambamo za wallahi komadi wallahi anthu wallahi tikumamukonda wallahi akuti wallahi ine ayi wallahi inu koma ayi wallahi ayi koma mpakana wallahi ayi ayi ndithu wallahi kutheka mukukambazo ndizoona koma wallahi sipaliponse amafunika aziyikidwa zimapangitsa kuti anthu chikhulupiriro chawo pa inu chitsike poti zinazo amangoti ndi nkhaliro wawo nkhani yopanda nayo mboni kulumbira sibwino nkhani yokayikitsa kuyikapo wallahi sibwino nthabwala nkhani zopeka kuyikapo wallahi sibwino nachi ngati ukudziwa kuti ukunama kulumbira ndi tchimo nthawi zambiri wallahi asamango ti watulukanso pakamwa panu tinaletsedwa kumango lumbira zilizonse pewani zilizonse kumango ti wallahi mukatero anthu azakhala nanu chikhulupiriro poti amati palumbirira mkulu uja si pachibwana inde timachimo tina mtopeweka wallahi simawo achibwana kuseka nkuseka kucheza nthabwala zachibwana zina zina nzinazo zokambazo poseka nzanu nda nzanuwo basi wallahi ntaini sizikumukhuza siliulachibwana wallahi wallahi sichezelo wallahi wallahi ndi dilo.